Kati mukwano teba kuti
Shivagala
Kuchovanze bana ntwa
Shivagala
Bali banji nalonda yo
Shivagala
Kubanga njagala kwe
Wondowoza kumukwano Kawoza kukwe
Omulunji mama Ampangulo moyo
Sirabankana
Abalala newe bayogere biji Nze siba fako kubana longa Omumeja banange
Aniye kwe Omulunji atalina ya deka mogo Atalina ya tetapu Chemba kwa gala Ebirunji na vire tolie Omukwano na kuanga bulikate Ndabenga tojula Amoka basibo mubina
Sivagala
Kola mapiga
Sivagala
Kube paudo mungi
Sivagala
Sivalaba Ndaba okwe Kabasibo mubina
Sivagala
Kola mapiga
Sivagala
Kube paudo mungi
Sivagala
Sivalaba Ndaba okwe Zenda ite mukwano Siri kule kanoneta Awoholi baby Wenchakalo kumanage Sembele no dali dali Onkwateko zikakane Mama bomingi hanibabeko Aboba sunzi touliriza Wabula mukwano Njazika kumatugo Nina wachiteso Njagala untwale mubakadebo Wabula mukwano Njazika kumatugo Nina wakiteso Njagala otwale mubakadebo Amukaba sibo mubina
Sivagala
Bakola mapiga
Sivagala
Kube paudo mungi
Sivagala
Sivalaba Ndaba okwe Kaba sibo mubina
Sivagala
Bakola mapiga
Sivagala
Kube paudo mungi
Sivagala
Sivalaba Ndaba okwe
Baby,
okubela woli
Siri kwa bulira
Siwali
Sikudye kadyeka
Sige chusa
Leta leta
Kuno mukwano mungi gopa Wendeka kwentwala ni Kube minu mjibye nalinonya Nabizula mukwe mtu mubati Mama mama mama
Amukaba sigo mubina
Sivagala
Kola mapiga
Sivagala
Kubanga njagala kwe.